Hey yo, Mr. Kaniz. Muzwe ki Alfonso here. Program ya rishibi kwa kano kuranda kuposa finished. Listen, yeah. Fwe bachirika wa Singapore. Tuangali la concert da Singapore. Da Singapore. Da Singapore. Fwe bachirika wa Singapore. Tuangali la concert da Singapore. Da Singapore.
Mi bato sa tuzi ndawati ndine smoking. Sleeping on me bati niliche mu form king. Vima negative energy na blocking. Formula ni action mana stalking. Born ready na ma weapon ina cocking. Fully focused ni muchi mutu ena locking. No vundu na mundu ni tinta nyama stalking. Prosper na mapalo ni kudora knocking. Kalamu ikafika bachaya balam king. Simba plus car ni chamo lion king. Combination yama old nyama new king. Vanisa kila na they want to come seeking. Nina defense hapa manji yama jacking. Michael Jackson vama beat breaking. Real life ise bali bena faking. Wauno vama pika ine I'm baking. Every day nika uka I'm waking. Tika fika baka ina wagelo. Seeking. Chika nizi nichi legend in the making. Ika kufuto kamba zina just seeking. Share yanga yama palo I'm taking.
Weba chirika wa Singapore. Tuangali la concert ya Singapore.
Tie muzo ukajoka tienda.
Da Singapore.
Tiendo tizi la ku.
Da Singapore. Fwe bachirika wa Singapore. Tuangali la concert da Singapore.
Tie muzo ukajoka tienda.
Da Singapore.
Tiendo tizi la ku.
Da Singapore.
Much love and respect everyone around me, me see ya. Mr. Kanizi aka King Kang, the lyrical magician when I sing song.